akasana kabereberye omulungi wese no wasuzo tya munange bade nyabo nkubuzako nti wasuzo tya yo ulino tya mulamu bona kalembalabyeko nayo basize weisabulungi nyo katikiriza kyegamba oli wanjawulo yate wakulirawa oli kirabo mukula kiriza nti oli mulala oli mulala totera kusangwa myaka kumi omutunda gwa salumu kiriza nti oli mulala my love belongs to you manya nti wasiba mukwano wangema etonyereze z'omutima zikuba liryo kugambye wansiba omulungi wangema ebintu by'omukwano gwange gwabikolako olinga akasana ku nseno lavu yonze yambona kacumbali ku nyama nkuyoya bikyeno don't get bored come to me my baby dance with me dance with me and rock with me so much love to share kiriza nti oli mulala oli mulala totera kusangwa myaka kumi omutunga gwa salumu kiriza nti oli mulala my love belongs to you kyenkusaba beera mugumikiriza kwenkusobya betosonyi
Dance the windy.